More music on northwesternmusic.org.
Donny K 102. Wanegero na matim. JP, Eva boy. Ha, Crap 7 I catch. Ha,
Bashemanizile kale kale. Ngenizali mwanana.
Bashemi waka. Morosi yezi manyando.
Ni ulile ni kedela kana.
Eili lwasulu kuta palu kuta waku. Ono lobo nineke munya kwa kwaluwa. Kwaluwa.
Mina lindi ala wama sana sinana.
Nisike kulila. Ulosa miyoko. Musike mwavila ela.
Mina lindi ala wama sana sinana.
Nisike kulila.
Yoni ke wani zratu.
Musike mwavila ela.
Mina lindi ala baba zana zinana.
Nisike kulila. Ulosa miyoko.
Eva boy, Eva boy.
Musike mwavila ela.
Ala baba swana sinana musisho ndikize bona maupilo mina wonda tebansi lenza limwana na engeni sinangana maupilo wakana wone baba kuya kwala pala bona baliko takika kae wena ni mamina kono faise ni ulilena bona baba takutokupali tusokuna nikutisa mazoko baba ni utile mulena ndate shua bafuya ule nimo ya baby maswe bie kwa ule kwa utwala kuli nani ndiala bana basimuske mani le malela Eva boy 104 elementi la kuona
yo batizo morosi yezi manyando
ni ulile ni kedela kana
eili lwa sulu kuta palu kuta waku ono lobo nineke munya kwa kwaluwa kwaluwa
Mina lindi ala baba sana sinana
Nisike kulila ulosa miyoko
Musike mwavila ela
Mina lindi ala baba sana sinana
Johnny K 102
Nisike kulila ulosa miyoko
Ndota ya mbukusila manipe Number 1 mubula ele wandate Number 2 mubula ele boma Namba siri mubula ele manake Yela mina mwae muno vanga ni mangeke Alo zivi mwae zumbata malaifi yaka Mafelelezo mwae mkashimba mwaya waka Omatomola musike gulila Wobulusi musike gulila Wasimiyoti musike gulila Ani opela chwale ni upula fela boma Mupumula ande kwa muzi walitoma Yoni K 102 Wanegero na matimu
It's done John this one and all alongside Eva boy yo DJ
Ibadile Luigi Bonto
Ibadile Luigi Bonto Namanya dofela Bonto
Ibadile Luigi de
Isike kulila isike kulila isike kulila isike kulila Kulila edi wena Mulimu wangu wana
NorthwesternMusic.org
Power! Ah, andifelile